Suuqyada magaalada Bedhab iyo waliba muddooyinka dambe ha ka badaay ganacsada lankasa waratada, xanuunsana horumaro ganacsi ah ha ka kordhiyay suuqyada ganacsi ee magaalada. Xanakumada ganacsadan yaryar ee waratada oo walkugadow dadka magaalka iyo baadiyada ku kuwow, yana ku hadlaya xaaladda ganacsi iyo sidii ay bulshadana macaamilayaan si uu faa'iido u kulaan ganacsisho.
Meel raadiso horta suuqa hadbasado, maalagna wala lagu helay, maalagna meel raadiso sidii halka ka maro. Marka dharku xilligii hore horta meel raadiso qiimo faylaro, laakiin hata ahaa kisilan fiiri bay sidaa ku yaraatay. Marka ada waliyar ama meel raadiso lama doori bar lama sidii macnaha qof si walan ku qaaday. Yaa walan qaadan lihi lagaday jarni jarti $5 li dollar $4 bar lagaday jarti, laakiin hata ahaa meel raadiso ilaahay bar jeedire. Wallahi horta meel raadiso taas yana faylata, laakiin markii sheeno sheeno ka badde, laakiin sidii iskale macnaha dadkii shacabkii ahaayey amase baalkii haya yaba sadarahays baabay soo baahaysana kun qof barroogdo meel raas walaal ko gada. Marka wadanka bay salaato ku jirta dartiya weela sima walaata maanta leero karo dadaha ka badde leero karo suuqa sila wiilgi Camir Naajir silayno la soo gaaday jar. Marka maasha Allah niyo meel raas sidaan uun in kaga qadacsan ma
gabay bacweyna iyo baato iyo meel raay liin iyo gabay iswaal ko gabdo iyo gabay may ban wiin tumi sadax jar ilaa meel raay mayba kale ciyaal sanad bilooyin intaasu tumi sadex jaran wiin dad kale wiinkeena maylaraay saakooyin oo cabaayadyaal iyo maybaan haaye diracuun oo maylaraay bontifaaf la jaro yaan haaye yaradaas maylaraay markaas ku bacdi tolmijeyes wee tole lamber sid berila ku haay sida wee tole way kiinsheene wala yarki kiin koro ciyaalkun ku jeey sidaas qiimaga bacweynag mayba la gaday oo gabdho sidaa far jarta li jarta may la gaday $7 lama dollar ibar yaa la gaday haan kalen hal hal doora la gaday
yow walaayarkii u noogoon bay dhow ku qaadaan dhahdee dukaamee ku qaadaan wala kalen hamara ku dirsadayn maasha Allah sanada maaninni kuwaa waan may booyin sheed maasha Allah dadka kale ana may boo maalintii jamaata ka minsato may booyin sheed dadkii u tuulay meelo ku kooya may booyin sheegada dadkaas wal gada ada maasha Allah magaalada maalintii jamaata jaamu maasha Allah waan dharkii geek la sheen shaal dareere sadombo may booyin sha dadka santada video dadka meelay wal ku video isku midna badana tan santada video say dareeras marka dharkan hoob may booyin sha santada ku video la may booyin sha shal soode
bilooyinkii dambe ee sanadkan yana gudaha magaalada Bedhab wali ba ka baday ganacsatadan yar yar ee Soomaalidan ka saas warata aanu san wal ka gado qiimiyo abuudan bulshada.